Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
Irene Mafukwani, utike asinyakaze kancane, sidance, sidancele uJehova. Uthi dance like David. Hey, mfundisi, yazi ngizwile uthi phela wena uphuma ngale eGiyani.
Ngiyebuya khona ngale.
Bengithi ngizokubona soshaya into zakhona leza seGiyani. Yabona ngikufaka ngengoma eyi. Bona ngingena ngoGiya number 6.
Oya ngazi ngisaka ngibe mfishane.
No man get humble, little red. No man get humble, Monsi. No man get humble, little red. Humble now, you just do. No man get humble, little red. No man get humble, Monsi.
Yebo uma uhamba nayo uJehova ungasabi lutho ngoba unawe mzalwane uthi ngeke akushiye futhi ngeke akiyeke nanoma uhamba emlilweni uyasho la umhlabeleli phambi kwakhe ngithathe ubani konje unqubeko mbatha ekanye nosicelo moya bethi serve only Jesus. Isikhathi ke sithi 15 after 4 o'clock njoba ngishilo ukuthi ngizobe ngino Bishop Eric Khoza. Yeah, he's in the house bazalwane uzosherela nje uhambo lwakhe ngoba kumnandi ukwazi ukuthi you know uNkulunkulu kunala asithatha khona. Because sometimes abantu mababona ulapha ku pulpit mfundisi bayitshela ukuthi hayi you know impilo be smooth nje and naku manje sekamtholile uNkulunkulu usekaphila impilo entsha ku Christu isazoqhubeka nje ibe smooth kanti
abazi kahle yazi kunzima kanjani ngisho kaningi ukuthi
yeah
ukubizwa especially ukubizelwa inkosi as a pastor
yeah
it comes with a price.
Yeah.
Ziningi izinto ozodlula kuzo ubona ukuthi hayi lo bizo lolu alifikanga nje mahala.
Yeah.
Ziningi izinto engidlule kuzo engithemba ukuthi namhlanje ngalethuba engilithole la phela ngikabulisi nabamameli bethu sanibonani bamameli ekhaya. Sengene sengijive studio. Ngubahle wangamukela ngelinye iculo ngavele nje sengishaya istep ngibabulise bonke abalaleli be Radio Pulpit nonke labakhona.
Amen.
Sithi sibonga uNkulunkulu ukuthi asinikeze lethuba ukuthi nami ngiphumelele ukuba khona.
Amen.
Eqinisweni hayi kunzima kakhulu ukubizwa uNkulunkulu ukuthi uze umsebenzele.
But before sizongena lapho mfundisi ya ngiyabonga ukuthi sowubingelele yabona mina bengizovele ngiqhubeke ngengxoxo ngikhohliwe ukuthi awukabingelele emakhaya bazothi awukanti ubahle wenza njani ngubishop Eric Khoza.
That's correct, yes.
Mhlambe nje sibuyisele muva sibuyele kuloya Eric osakhula.
Yeah,
mina ngibona ngathi angazi busto utunyana na.
Ngeke bese Orlando ungabi isti. Ngoba u-Eric Khoza lo uzalelwe Orlando East.
Yeah.
Kodwa ke ngibonga uNkulunkulu ukuthi ngazalwa ubaba nomama umfundisi.
Oh, we PK.
Ngakhulu.
Pastor's kid. All right.
So, yes, abantwana babefundisa. Ave basile.
Hey, yeah.
Kodwa ngisho ukuthi hayi cha, sibe nabazali abasikhulise kahle kakhulu. Zilokhu zikhona izihibe sowethu eOrlando. Ngibe emndenini othanda uNkulunkulu, emndenini la sikhuliswe kahle kakhulu. Ukuze namhlanje kufike leminyaka enguyo ngoba ngahlonipha uyihlo nonyoko ukuze insuku zami zongezelelwe nami pension njengoba ngilaphela bahle u60 sengumshaya ingancela ngale ngisaphila kodwa uyakubona ukuthi ngiwawo kanje.
Bona
uthi do.
Yeah.
So ngazalelwa ke Orlando ngakhula.
Mhm.
Ubaba ibandla bekaliphete iAssemblies of God belisishawela.
Okay.
And then ke mina ngakhulela eAssemblies of God eOrlando.
Mhm.
Ngoba isimo sometimes financially bekubanzima ubaba makangekho ukuthi sigibele amabhasi suke Orlando. siye eShawela. So kanti eOrlando beku izukuthi noma ngagibela ngebhasi bengikwazi ukusuka ekhaya. Nye esontweni eOrlando East Assemblies of God. Ile sonto seduze nje next door neOrlando Stadium.
Yeah.
Ila ngikhulele khona kakhulu. Bangigayida hayi ngadla kahle kakhulu izulu kaNkulunkulu.
Yeah. Yes. So ukhula nayo lento yokuthi kuyakhulekwa. You know, nokubaluleka kokuba ne relationship noNkulunkulu, but I understand ukuthi mosakhula le ye relationship noNkulunkulu into manje ukuthi wena as an individual uyayikhethela wena ukuthi ngiyamthatha uKristu njengomsindisi. Akusese indaba yokuthi ngoba ekhaya kusindisi ukusho ukuthi nawe automatically.
Definitely,
yes,
definitely.
Usindisiwe. So wena usindiswe unangaki?
Yes. Hey, you know, ngiyengakhula kwathi ke ngo-1976 uma kuqala
ama riots.
Ngabona ke amaphezu wamamaningi ashona ngaleso sikhathi. Bekunzima kakhulu. Abanye up to today asazi ukuthi baphelela phi asisababonanga.
Yeah.
Now uma iqala lento le bengifunda form 1 angazi ke ukuthi form 1 is standard bani ke manje ngalama grades wa manje.
Yeah.
But bengu form 1 ngifunda ke bese ngise high school as I say. Now ekhaya bangisusa ke eOrlando. Khona bazalwane bebahlala ezantsi kwangathi uya eFair enageng khona indawo okuthiwa kuse Avalon. Hayi Avalon le yasemathuneni.
Yeah.
But there's a place at Jackson's Rift la kuthiwa kuse Avalon. Kwaba khona umndeni engingayohlala nabo ke lapho ukuthi ngisuke eSowetho ngoba bekunzima kakhulu. So unyaka ke ungakapheli ngo-1976 ngahamba ke ngayohlala elibuwa home khona usisi wami bekalapho ngoba ekhaya sazalwa so 9.
Wow.
And mina ngwes 8 nje bahlo ngibona sengingaka ngonumber 8 after.
Wow.
Mina kune last born.
Basaphila bonke
ubhuti first born usaphila.
Ah.
Umfundisi ke naye ukhona eShawela.
Wow.
Uye kwaqala iBible College eRockville so.
Ngicela ukubuza umfundisi bani?
UDavid Khoza.
Oh!
Ubhuti wami uDavid Khoza.
Wow. Okay. All right. Ngibona umfundisi David Khoza. Yes.
Yes, ngingowes8 after yena. Uma umtaka mama sisisi.
Kusuthi ayikho lento ukuthi umfundisi akazala abafundisi. Nanga umfundisi uzala abafundisi.
Abaningi kakhulu ngoba iqali ngabi ngayo futhi ngisho neizukulu.
Wow.
Ngoba i-first born ka David inayo umfundisi. I'm sure yamazwe eBenezer uSibusiso Khoza useQueenstown umtaka bhuti.
Wow.
You see, so ilaphi family ni lento.
Yes.
So well ngasuka ke ngaya elibuwa home
ngashala.
Yes. Unyaka mawuphela ke ka 1976 ngaphindele ekhaya ukuyothatha ke manje impahla ukuthi ngiyofunda isikolo kwaMalamlele. Khona umunye futhi usisi wethu oshadele lapho. So kwabanzima ukusuka ebazalini phela mawufunda form 1 usase umfanyana and now I had to leave the parents ngisuke ekasi ngiyohlala emaplazini hayi lokushini kwaMalamlele and ngafika ke ngaadjusta ngo 1978 uma ngisasele kwafika itende lika mfundisi Renard Bonke waba imvuselelo nje enkulu kunabo umfundisi Mthweni abomfundisi Kodisang and he liking thathe khona isincomo sokwamukela uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi.
Amen.
That was in 1978 etendeni belelapha kwaMalamlele ilangamukele khona inkosi. Ngoba itende leli bebalihlome just a few meters nalabe ngihlala khona.
Okay.
So the night engamukela ngakhona uNkulunkulu bengingayanga ethendini. Ngoba bengibhizi nama homeworks esikolo, kodwa iwindow bengilivulile. Now uma kushunywayelwa laphayana, isound yabo it was so powerful. I could hear everything ngilaphe ku bedroom le bengihlala kuyo.
Wow.
And kwaba khona lento ethi awume kancane ngihomework ngamamela ngezwa le voice le eka Rainhead yangena seyihlangana nomoya ingcwele. Kwashuba.
Yeah.
Ku bedroom kwaba nento engazi ukuthi ngayichaza ngithini till today.
Wow.
Ngiyone in the bedroom.
Yeah.
So angizange ngasindiswa ngoba singilapha ethendeni sengimisizandla sisiya mina ngamukela ngisekamiri. Kodwa uma kuthandazelwa abantu ethendeni ngiloku ngizwa ngefester.
Now you are
nami bengilapho ngomoya.
Wow.
Kwabe sokusukile ke logo.
Yeah.
You know, because I knew ukuthi phela abazali ngeke basingenise ezulwini noma ubaba kuwumfundisi kufanele mina ngimamukele uKristu njengeNkosi nomsindisi. And ukusuka lapho ke esikoleni ngaleso sikhathi besase nama SCM.
Yeah.
And ngaseke ngiyakhethwa ukuthi ngibe i-chairperson ye SCM. And lokho ke kwangceda kakhulu ukuthi ngikhule eNkosini. Ngoba as a chairperson ya SCM bekufanele ngifunde ngijule ezwini.
Yes.
You know, and kwangceda kakhulu. That's why nje ubona namhlanje anginamahloni mangikhuluma.
Yeah.
Ngoba ngacala ngimncane ukuthi ngime phambi kwabantu ngikhulume, but nakhona icala singise high school. When I was born, I was very, very shy, very quiet. Kodwa ke after ngamukela uJesu njengeNkosi nomsindisi, hayi kwaphela konke ukubashaya. Ngavele nje ngaba yilo muntu lo okwazi ukuma ngikhulume nginganamahloni. And mangicala ke ngizoshumayela ngicala esikoleni. Well, ngizabuyela emva sengifuna ukusho nje something la ngidlulisa.
Yeah.
Ukuthi always people bebangithiza ngikhala lami yazi bahle. But but yeah. Yazini le khala lakho likhulu kakhulu.
Abantwana besikolo ngiyabazi. Hey, ngiyabazi.
Manje mangifika esikolweni ngavele ngacala ngabatshela.
Yeah.
Ukuthi ngiyazi ukuthi nginekhala elikhulu. Ukuthi ngivele ngibavale yabona ukuthi
bangathizi ngalo.
Yeah. Yes. Ngabatshela ukuthi phela mangibe lapha mngweni angeke ngithathe iBhayibheli lami ngilibeki la ekhaleni ukuthi ningaboni. So ngiyalibona ukuthi lingakanani.
Yeah.
And ngiphefumula ukunidlule.
Yeah.
So yabona ukuthi ngavele nje ngabatshela lento engaziyo ukuthi ingahle ingicake phambili.
Yes.
You know.
Yeah.
Ngoba nayo bekuyiye into beyenza ukuthi mangisakhola ngibeshayi ngibonise.
Yeah.
Ngathi man hayi kade lekhala leli linjani. So khona manje angisana ndaba ngi right.
Yeah.
Ngalekhala noma ngaya ngithi bali shape kuzoshintsha ishape yobuso bami ngeke ngibe muhle njengamanje.
Yeah.
Yabona. And kuhle ke ngoba ngike ngisho ukuthi lifana nelika president ngoba ngisimsakazweni. Kodwa ke makubumamele ngizawuthini.
Ay so baphe isithombe vele ukuthi labe khona but oh makhuluma ngale khala le.
Yeah.
Kusho ukuthi ukhuluma ngekhala lika nje.
Uyabona ke.
Yeah.
Yes. So well ngiyengahlala ke esikolweni. Ngafunda, and during that time, you know, you won't believe this. Umusa kaNkulunkulu. Le pocket money bebaloku bangithumela ekhaya. Sengifunda form 2 leso sikhathi. Ngathi ake ngizame ne driver's license ngisasengale. Yazi ukuthi driver's license yami bahle nabantu abasimamele i package yonke. Njengoba ngisa driver namhlanje yazi ukuthi ngayithola nge 12 rand
12 rand
yes ngoba manje ubuka for learners bekuyi 2 rand ngikhuluma indaba zabo 1978 uh-huh. somewhere lapho
uh-huh.
ngabuka nge 2 rand ngaphasa
wow
ngatholi learners
mm-hmm.
so nga driver ke ngoba bengijwayele ukuhamba no baba makayo shumayela like bo Free State ikolo mazivaliwe ngibuye ekhaya
mm.
bengihamba naye
yeah.
and that gave me a chance yokuthi ngiceceseke kahle ekdriving
mm-hmm.
so ikolo zavulwa ngaphindela esikoleni ngabhuka futhi now for i driver's license
mm-hmm.
ngoba learners nginayo kwathiwa yi 3 rand. Yabona ukuthi izinto bezichipi kanje. 3 rand.
Yes.
Ngangena ke mabanginikeza i-date ukuthi ngize nini e-testini. Akuyiwanga nase-driving school ngoba ngikhula ekhaya kuneyimoto anyway.
Yeah.
Masiloku sigeze imoto yaza abafana basekasi e-Orlando uyayishifta-shifta laphaya. Kanti na kusibari la bengihlala khona. Besihamba ngeveni siyotheza inkuni
mm.
so kaningi masifika lesi theza benginokushifta shifta le veni yakhe ngajwayela ke ukudriver now ngelanga lokuyitestini wafanele ngiyotsheleka imoto
mm.
engingakaze ngayidriver
mm.
hayi lo baba ke beka nestoro wathi ngithele ipetrol ye 5 rand
mm. 5
rand. And the little 5 rand beku ama liters abonakalayo. You know? So ke ay wanginikeza iveni ngaya. Mangifika ngangena nje lo baba beka ngitesta wathi hey bantu. Musu uyakwazi wena ukudriver.
Mm.
Ngavele nje ngaphasa. Mangiphasa ukuthi license bayifaka ipasini beku 2 rand kwaba yi 12 rand kwabe kuphelele lapho.
Oh how old ngaleso skathi?
Like mama 17, 18.
Okay.
Yes.
Uh-huh.
Yes. And then I ngabe ngiphasile ke njengoba na namhlanje ngisa driver angaze ngachayisa. So lokhu nga driver.
Seriously?
Yeah, angichayisa, angichayisa. Okay, moti ke yachayiswa.
Okay.
Bangichayisa kodwa mina angaze ngachayisa. And of course umusa ka Jehova ngoba ukuhamba la isiphithiphithi nesihamba kuso you know
especially Jos bo driver nase Jos
kakhulu ngoba phela mawuza lapho umsebenzi wami wokucala sengibuyile le esikolweni ngoba ngibuye after ngipase u form 3 baza ngizwa bakudala mangikhuluma ngabo form 3 now bekufanele u form 4 no form 5
mina ngazi uJC ukuthi uJC bobu grade 5
hayi kunga oh uJC phela beku standard 8
oh
yeah junior certificate so yana nami ke ngaceda singino junior certificate wafanele ngibuye ngithi uform u grade 10 no 12
okay
I mean 11 and 12 yes
mhm
so ngafika ke ngaphindela futhi ngangena e Orlando High School.
Mhm.
Ngoba ngale beku write hayi ukuthi ngisuke ngoba kune challenge lika malamlele bengikhona kodwa beyikhona lento yokukhumbula ekhaya.
Yeah.
And another testimony engayishare i room leli bengikulo bekuyi room nje umkhukhunyana bowungaphandle.
Mhm.
Kwathi ngelinye ilanga ngilele lapho kwaba nomoya nje very very strong umucala lo moya ngabo 11 ebusuku usisi wavuka ngale ngoba ngithi phela le ekhaya leyo le yami room beyingaphandle and then bekona i two room lapha ya la usisi bekalala khona and then ne dining room or sitting room wangivusa usisi wathi ake uphume ngapha uzondlala ngapha e dining room ulale phansi man ngavuka ke ngaya ngale hardly 10 minutes ngiphumile kule room umoya wavele wathatha yonke le roof
oh my goodness
and lo mkhukhu mara bengasamazenke bebakhe ngale you know ama blocks tina lawa yenzwa ngenhlabathi
oh yeah
Itina zabuya zonke zawela phezu kombhede.
Oh,
you know, it was hardly 10 minutes ngiphumile ngale. And ekuseni mangivuka ngibheka le itina ezingaka.
Kuphihlike yonke into.
Phezu kombhede lo bengilele kuwo ukuthi kube ngaphila na. You know, and
yeah.
Then ke ngabe ngincedakale kangako. And then another incident ngoba phela bekusemakhaya le before ngizobuya ekhaya ngavuka ekseni ngageza ngayesikolweni now usisi wasala ke wayo cleaner lapha e Romania bye bye lungisa after don't le ndaba yomoya bekungana izinto eziningi phansi kombhede ngoba phela bekuyile embhede lo imisa ngamathini wepende. So it was clear pants kumbhede kungana bekune trunk tin nje bene impahla zabo. Maka clean usisi lapha yana wathola kunenyoka engakana.
Yase ngakodola.
Mangibuye esikoleni abafunanga nokungitshengisa ukuthi beyingakanani.
Ngoba bengeke usalala phela la.
Bengeke ngisala. And usibari beka khona ke. So ke bavele baba bulale lo bangitshela mangibuya esikoleni kodwa ke bavele bayibulala bayichisa angizange ngayibona nokuyibona. So ase ngiyabuya ke Orlando.
Ngicela uyibambe ke mfundisi.
Phela ngingakhuluma kushona ilanga.
Yeah. And kumele sindlule ngala.
Yeah.
Phela le akusi podcast. I ready
yo
le. Kumele si advertise la.
Cool.
Or even nakubo podcast ba advertise. Okay. Asindlule ngala mfundisi
sithathe
break encane.
Be doers of the word with 657 AM. Sounds of life.
Well, there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer requests by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
It's good for you as our listener to know about Radio Pulpit's activities. Or do you need advice in an area of your life? Then why don't you log on to www.radiopulpit.co.za. Here you can talk to us, listen to us via live audio streaming, and there is also other reading material for the soul. What are you waiting for? Visit the Radio Pulpit website right now. www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
Share the love. Share the truth. Share the life on 657 AM.
Ngino Bishop Eric Khoza ushera nge life journey yakhe ukuthi uNkulunkulu umthathephi waze wambeka la ekhona. And njoba ke eqhubeke elikhuluma udaba lwakhe ngibona ubukhulu bukaNkulunkulu. So share ama testimonies amabili ukuthi you know uNkulunkulu wakuphilisa uNkulunkulu wakuprotecta
yes.
From that storm wakuprotecta from that snake ngoba asazi ukuthi bokuzokwenzakalana if bo lapho kulelo room you know yes so siyambonga uNkulunkulu ukuthi I protect impilo yakho ngoba bekazi ukuthi iplan yakhe yini ngawe yes ukuthi uzokwenzani uzoqhubeka ulisabalalise leli vangeli. Ithi ngikuhlekise ke mfundisi lalela uthini uthi yo muruti ka his nose a etsa joke ene ke tso msheba Facebook. Hey bazalwane. Hay lanhlula bazalwane.
Yabona ukuthi impilo ungazi stressa ngento ngeke uyishintshe. Kusokufanele uamukele ukuthi likhulu lekhala.
Exactly mfundisi. Yeah. Okay, mhlambe uyathanda ke ukukomenta njengoba eqhubeka ebeke udaba lwakhe umfundisi ya esherela i-life journey yakhe. Ukhululekile ukuthi ungathumela your voice note, ungathumela ke leyo WhatsApp ku 0826572729. Nama call aswavulele 012 334132. Ya uma kukhona nje othanda ukubuza noma othanda ukuphawula. Okay, siyaqhubeka manje ubuyela futhi eOrlando from eLimpopo.
Yes.
Yes, okay. Yes. So go high school manje.
Sengu high school nginane driver's license.
Okay, okay. So uyobagcwalisela manje eOrlando.
Yes.
Yeah.
Mm-hmm. So bangifika ngiyengayobhalisa eOrlando high school.
Uh-huh.
Only to find that go grade 11 bekuyimi kuphela okhulume isitsonga lapha eOrlando high school. So ngahlala kwaze kwathi ngoMay ngingana teacher ongifundisa isitsonga.
Mhm.
Bengisifundela mina ngokwami. And then makuyisikhathi se vernacular bengihlala eklasini isiTswana.
Mhm.
Kodwa ke uprincipal nabo teacher abanye babona ukuthi hayi cha ngeke phela ngichubeke kanje. Yilake baye babona ukuthi ngiye esikoleni eseduze neOrlando High School isilelekela. Isilelekela si next door to Orlando Stadium. So ngafika ke ngachubeka ngafunda lapho. Now isilelekela bekuyisikolo nje besine stories aso lapha eOrlando. Kodwa ngajabulela ukuthi besinaba abotisheri abazonkulunkulu besinayo iSCM nalapho. So lokho kwayenza ukuthi impilo yami yobuKristu engacimi ngoba sengisuke ekwamalamlele sengibuyele eJozi futhi. And I was there until ke ngayenza no matric. Now uma ngiphuma esilelekela sokufuneka umsebenzi ke manje. Thola ukuthi ubhuti uDavid bekacale iBible College lapha eMoroka eSoweto. And bekune bookshop khona lapho Gospel Literature Center. So ngisebenzile kakhulu nobhuti. In fact it was more like a sales rep ngoba bengiya eikoleni eziningi eSoweto. Ngibatshela ukuthi eSoweto sekune bookstore la kungathengwa khona incwadi kunokuthi baye drobheni bayokhiwa amaqueue amade kakhulu bebaza lapho bazothenga khona. But phela mawusebenza nobhuti wakho mawufanele uthole increment sometimes kuba nzinyana. So had ukuthi ngifune omunye umsebenzi. And umsebenzi wami wokuqala ngaphandle kwaloko abhuti angazi ke ukuthi ngizobe ngiba advertiser labantu ukuthi ngisho ukuthi ngisebenze kuphi, but i-company yokuqala ngisebenze eComputerCat, you know, very ComputerCat yona le matikiti wama show. Bangicasha ke ngoba bengizosebenzani ngana ngayanga etertiary ngibuya nje high school. Bangibuza nje ukuthi uyakwazi ukwenza itiye.
Yeah.
Ngathi hayi itiye ngiyalishaya. And ne driver's license nginayo. So you know lokho kwangifundisa ukuba humble ngoba abaningi abantu bengifunda nabo leso sikhathi abazange bathola imisebenzi ngoba bebabona kwangathi ukuba yi-T-boy, if I can put it that way, ukuzehlisa. And little did I know ukuthi ngiyenze itiye for less than 6 months. And then bona emsebenzini bathi hamba ufuna umuntu esizomcasha azoyenza itiye, wena manje sizokupromota sokuyise ku-engineering department e-workshop.
Wow.
And be iComputerCat le bekuyi engineering department.
Mm-hmm.
So ilabe kulungiswa khona ama computer nama printer lawa a printayo ke masibuka for ama show and all that. So bangifundisa ke bangise esikoleni bathola ukuthi hayi ngihlakaniphile ngabamba ngespeed. And after that ke experience yaba khona ama computer lawa ngicale nawo ngisasemncane kakhulu. Ngafunda ke ukulungisa ama computer until ngibona ukuthi experience ikhona sengibheka manje ama greener pastures. And nga end up ngithole umsebenzi la ePitori mawubona ngisuke eSoweto ngazohlala ePitori ngize la because there's a company eyangicasha ukuthi ngize la ePitori. Yes, ukufika kwami ke abazima Mamelodi eIkageng ngifike lapho ngathenga indlu lapho. It was 1988. Bekusakhwa laphayana, zindlu bezisase few, enye ile indlu kodwa beku right kakhulu, very peaceful. Then ke kufika kwami eIkageng ngakhonza ke eMamelodi International Assemblies of God. Yeah, ilangifike khona ke ngakhonza ngaphansi kobaba osesishile umfundisi esintuli. A year later ngifikile sokuzama elections AGM ngakhethwa ke ukuthi ngibe umdikoni.
Okay.
Ubona ngithi le ndaba yami yokuba ku-SCM ngakhulela enkonzweni and all that.
Ugcobo.
So, yeah. I mean, I was 28, 29 years old. Uma ngiba ku-board yesonto. I was the youngest. Ngoba ngisebenze nabo baba bakhulu kakhulu. Abaningi baba basekho. Yena nje umfundisi Ntula kasekho, bekukhona uBabulanga, ubaba sebenze noBaba Mavunga ukhona yena, uBaba Mavunga, uBaba Lidwaba, uBaba Sekese. And ngiyilentwana nje encane namakhehla. So that's why namanje abanye bacabanga ukuthi ngilingana nalabo baba.
Ngoba babona white beard.
Yazi ukuthi I'm sure ukhoza nayikhehla.
Yeah.
Kanti no, I was 29, I think, uma ngisebenza lapha. Kodwa kwanginceda kakhulu ukuseva under umfundisi uNtuli nokusebenza nalabo baba laba. Bemangicala bengithi kuzoba nzima, but you know, it was like ngisebenza namachomi wami ngoba mangifika bazange bangifilisa ukuthi wena umncane.
Yeah.
Instead ama decisions amaningi nasebodini, you know, bebavele bathi ekhoza uthini, siyenza njani makuso. You know, ufile ukuthi uyathandwa.
Yeah.
Uya given the opportunity ukuthi kube neyincomo ozithandayo,
ozithathayo
kakhulu. Yes. Kakhulu.
Mm-hmm.
So ngisebenze kahle kakhulu Mamelodi nalabo baba laba, bebe i-department yami bekuyeyomnikelo nezaziso esontweni.
Okay.
So that's what I was doing. And uma ngicabanga kahle, I think ngisave for 10 years ngiloku ngilaphayana. Kodwa ke enye ngizokutshela yona bahle, yazi umfundisi Ntuli, ngoba apart from being a board member, bengi leader is cell group yase iKageng neBafazone.
Okay.
Kwase kwaba nesifo, kwaba khona omunye ubaba oshonayo. Makashona lo baba lo, mina phela ngumfanyana sengifonela umfundisi, umfundisi sivelele isifo. Umfundisi Ntuli wathi hayi hamba khoza ngizanibona. It was on a Sunday. Afanele ngishumayele phela bahle. Kulendlu leyana. Ngoba umuntu bekakhonza umama walapho, ubaba lo bekangakhonzi.
Okay.
Hi, Monday ngithi umfundisi uzoza wangizi. Ngashumayela futhi ukuthi bengishumayela kuphi angisazi. Ngoba phela mina bengiyibhodi board member nje, angaze ngashumayela ndawo. Zathi Tuesday, Wednesday, Thursday ngacela i-backup kwabanye amadikoni ukuthi hayi wozani nizonceda la.
Yeah.
Until ke zathi Friday, Saturday lo mndeni bathi hayi siyongcwaba Sunday. Sunday i-program beyicala ngo-6 kuphunywa ngo-7.
Yeah.
Ngalinda ngithi umfundisi uyeza. Yathi 6, 6:30. Quarter to 7. Kufanele ngiyongcwaba ke manje bahle, angaze ngangcwaba umuntu leso sikhathi.
Sho.
Ma Uma zithi 10 to 7 sebacala sifila manje ori riyimisa murudi.
Yo.
Sengijuluke.
Wafika
umfundisi. Ngavele makafika
ngamba
ngathi umfundisi leculo leli selimisa wena sali so uyaphambili.
Yo.
Yazi i training yabona lejedi le. Yazi bengaboni ukuthi uyangifundisa umfundisi Ntuli.
Yeah.
Yeah, wafike lapha yana, hayi washumayela nje, mazithi 5 past 7 ngiyaphunywa kuye mathuneni. Wangibizela eceleni, masiphuma wathe khoza. Awuphaki imoto yakho lapha ungene kule shiyo ncwaba lobaba.
Hawu so uthumile kukhole nkingo obhekane naye enye futhi.
Bese ngithi ngiphumile. Yazi ukusuka lapha ekhaya siyemathuneni edu ukuthi ngicabange lamavesi bengibona umfundisi awafunda mangihamba naye makayongcwaba. And mangifika le yazi uNkulunkulu wanginikeza amandla wanginikeza ukuhlakanipha. You wouldn't tell ukuthi it was for the first time.
Wow.
And I buried that man so well. Noma ngibuya ke abazalwane bebalapha. Sebathumela iripoti phela kumfundisi ukuthi hawu ukhoza waze washumayela wangcwaba kahle lo baba lo hayi kwabe sengingenile vele yeah njalo umfundisi makangekho he will ask me so I buried a number of people ngale training ebenzima kangaka kodwa yanginceda ukuthi uma bekungazangi nje kwaba nale step sokuqala ukuthi umfundisi Ntula kunikeze that opportunity possibly kube ngilabantu abahlezi abangazi ukusebenza kahle basebenzele uNkulunkulu you know
wow what a beautiful journey mfundisi kunama voice note la ambalwa kodwa ngaphambi kokuthi siwalalele ithi ngithathe na umhlabelelo uza ngo Niki Sireki Siriki uthi send
Sure.
Hear the word and renew your life on 657 AM.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to pray for you.
Imagine a place where young people can get answers to difficult questions, seek advice on issues that they struggle with, listen to uplifting music, and find relevant and godly content that can help them shape their identity. All this while also having fun in a safe space and environment. Well, the new I Am Youth website is just the place where you can find this and so much more. Go to iamyouth.co.za for an experience that will stay with you for life. I am youth. Life explained.
Bahle unempumelelo futhi yo. What an inspiring story from Bishop lapho yo. Ngithusa indaba yenyoka. Guys, yo yazi mawungaboni uba nama imaginations nje angazi anjani njani yo. Mangicabanga le ndaba yenyoka yo 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 guys ini yo. Hayi mina ivele yangithusa yang traumatize yo. Unompumelelo ngila ePimville ngiyabonga
Get your daily bread but also your faith in practice It's 657 AM the sounds of your life
Ay nompumelelo ungabi nesithombe lapho unompumelelo akaboni yezwa athi sekapha ne nama pictures nje abona uzozwa into indlula ngaphansi kwezinyawo zakhe athi ay nansi lenyoka umfundisi bekakhuluma ngayo
angafuni ukungicoshisa la emsakazweni bengishare i testimony ukuthi uNkulunkulu uza kuvikela nasenyokini
yebo asilalele futhi enye nayo i voice note
hello sisibahle
hello mama How?
No baba ngosiyamisha silalela ubufakazi.
Wow.
Obusakhayo ngendlela emangalisayo. Ngempela uNkulunkulu makanecebo ngempilo yakho. Liyaphumelela ngempela ya ngikuthazekile yazi ngilalela. Ya Jehova makanawe unawe. Siyambonga uNkulunkulu ayazini. Siyambonga enuzwakala sengathi ubaba umuntu phansi kakhulu hey Nkosi yami siyabonga kakhulu siyabonga sisibahle uNkulunkulu abusise. Yeah, ngathi ngabuya futhi next week. Siyambonga uNkulunkulu, uyasitshengisa uNkulunkulu ukuthi unathi ezashile ezweni lakhe. Athi soze siguge aloku asithwele uthina kaloku usiphethe ngezandla. So siyabonga kakhulu. Amen.
Amen. Yo, amen, mama.
Thank you so much.
Yebo, ungubaba o very humble kakhulu and njoba eshu mama athi uzwakala. Yebo, very humble and une very good sense of humor. That's another thing engiyiphika phile ngiyenda. Yeah, ungawathumela lawo ma voice note salele nje imizuzu emibili ukuthi ke ngingi sivale indaba yethu for today.
Share our passion for life on 657 AM.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729. And our care center will gladly contact you to pray for you.
Radio Pulpit 657 AM, your daily companion through thick and thin. Download our mobile app or visit radiopulpit.co.za to listen to your favorite station 24 hours a day.
We are here 24 hours a day with the message of hope, faith, and love. On 657 AM.
Yebo, uNkulunkulu will send help. Njoba ke athumela a help kumfundisi ebhekane. Hey, nobungozi bazalwane, indlu nje yavele yathi phohlo. Aphumile within 10 minutes. Cabanga ngoba le itina ziwele phezukwakhe. Asesikolweni nayinyoka seyizipha indawo yakhe. Hey, ya ngempela uNkulunkulu mkhulu and uNkulunkulu uhlezi nje as protector. Mfundisi, maybe in a minute, in closing ungathini? Usis Moriana uthi great testimony. Yeah, mfundisi in closing. Okay, before sivala naye any voice note ngicela ukuthi silalele nayo.
Sanibona basisi bahle
sawubona mama
Khosa. Mina ngithanda ukubonga uNkulunkulu ufakazi baka baba nokuthi umuntu walesa sikhathi sakuma 76 kulasibuya khona. Ya uNkulunkulu wethu muhle futhi mayiqali into yecedelela yabona ivangeli beliphetho babonke ngalesa sikhathi uma sisindiswa ngabo laba kuma 76 79 78 ubaba ushiye imbewu ya utshalile babonke ushiye siliphethe ingakho sisaliphethe namhlanje siyambonga uNkulunkulu wethu owanga owenza into yenzekayo hayi sisalibambile yithi lapho ya ngiyamuzwa ubaba ukuthi ubuya kulo lelila kabo babonke lakudala lebathi lakudala bangili lakudala yabonga uNkulunkulu ngawe baba uNkulunkulu yasigcinele wena ushumayele ukubekele phambili.
Amen.
Siyabonga. Siyabonga sisibahle.
Amen mama.
Hayi uyasiorganizela mntana sikhaya.
Ngiyabonga
uNkulunkulu naye yasigcinele wena.
Amen.
Ngibusiseke nobaba lapho.
Amen.
Ngegama lika Jesu siyabonga. Umamsara.
Mamsara. Bole tlabile. Hey abantu bese lithabile. Yeah, baya supporta kakhulu. Mfundisi, ha imzuzu yakho say
yes. Hayi kodwa
so salele a few seconds.
Ake nje ngoba phela ngumfundisi ngeke ngifunde iverse 1.
Okay.
My favorite scripture la Psalms 27. Ethi the Lord is my light and my salvation.
Amen.
So why should I be afraid? The Lord is my fortress. Protecting me from danger.
Wow.
So why should I tremble?
Amen.
Aw, ibeslami ke lelo.
Ophuma ngani?
Yazi, siyachubeka next week ngizobe ngidla.
Amen mfundisi. Bayezo ngilongithi mfundisi Bishop. So umfundisi bandla likuphi?
Lisetlepgate, yabona abaselithabile abomakhelwane.
Okay.
Yeah, so next week ke ngizobe sengikhuluma ngokuthi gaqala kanjani, ngabizwa kanjani ebufundisini.
Uh-huh.
Up to ke langakhe khona isonto eTlepgate. Yes, that's right.
Okay.
Yes.
Mfundisi, thank you so much. And then utholakala kanjani?
Ngizobanikeza inamba yami ene WhatsApp 071.
Ithingi bale nabo la. Ya bakwazi ukubhala kahle 071 753 0787.
Yes, ngikhona ke na ku Facebook
yeah.
U Eric Khoza, ukhoza ongana age u K O Z A.
Yeah.
Ngizawuchaza ke next time ukuthi why ngukoza.
Mfundisi, may God bless you.
Amen.
Until sizohlangana futhi.
Amen.
Uyeza u Pastor Ray Lihodi uzohlala nawe ukuze kuyoshaya u 7 o'clock ngiyabuya ekuseni ngo 4 ohlelweni omphathlalatsane. Bless you.
Hear the word and renew your life on 657 AM.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729. And our care center will gladly contact you to pray for you. Tune in to Radio Pulpit on 657 AM for reliable Christian talk radio at its best. Find your daily dose of Christ-centered motivation and encouragement on Radio Pulpit 657. Download our app now. Tune in to radiopulpit.co.za or find us on DSTV Audio 882 and OpenView 607. Radio Pulpit, your daily companion for more than 40 years, brings a relevant moral alternative to 400,000 listeners in a variety of South African languages. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and download our podcasts today.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.